Say what?
Podcast ati nini?
Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
Welcome back. Tumerudi.
Yeah.
Tumerudi kurudi. Na tumwambie sisi atuachi by the way.
Mhm. Sisi le wale ma-host wenye wakikaa na wasela kwa like. Ukikaa na mtu kwa nyumba sana unaanza kumfukuza indirectly.
Oh,
so
unajua. Yeah.
Ukikaa kwa mtu siku tatu wewe si mgeni tena.
Wewe ni mtu wa kawaida sasa. So karibu sana. Karibia customer upate ma stories kwa bei nafuu. Ni bure tu just imagine kutusikiza hapo ni nini. Come welcome back to Say What podcast. Na hapa sio kama bado hujanijua bado watu. My name is Barry Oscar.
And I'm the gorgeous, pretty babe. Purity Karanja.
Majina mingi. Title mingi. Title mingi. Lakini muhimu. So welcome back to another episode. Hey. How was your day? Any class we got to meet uncle, how was your day? Siyatulza tu, hey, excuse, Barry. Maybe ni kumbaya.
Ata usindu kubadilishe. How was your night, Barry?
Hey, nilinyimu.
Na alikunyima sure.
Nilitoa DM.
Sure.
History ya Faruni anze kulia wasee.
Oh.
Nilitoa DM. Kitengela huko ndani.
Very sure.
Kitengela huko ndani. Mhm. Nika tuliona tu vizuri kwa simu akakoja akaniambia. Si ilikuwa jokes. No, sio nishapiga watu wangu Excel hapo.
No, she invest.
Jopiga watu Excel ambe, hey, kuna msana, hey, nisha invest kila kitu na ambe likuwa jokes, oh my god. Lakini hai sururi life.
Oh my god.
How was your night, Purity?
My night has been, was good, peaceful.
Una advocate for peace. Haya, leo tunangalia kuhusu nini, Purity? Hata before tuende mbali, tunangalia kuhusu nini?
Tunangalia kuhusu turn-ons.
Oh, turn-ons.
What turns you on in a man?
Mm-hmm.
But it's not the common turn-ons.
Not only a man.
Oh, yeah, and in a woman.
Uh-huh.
Yeah, what turns you on in a woman or a man.
Uh-huh.
But not the common ones at the beard.
Beard ni turn-on?
Yeah, mara titties.
Nimenyoa zangu leo asubuhi. Nimenyoa zangu.
Na ilikusha usinyoe.
Nimenyoa zangu. Mneza angalia the last episode nilipost jana.
Full beard.
Nilikuwa na beard. Nilikuwa na beard mbaya. Sasa nimenyoa. Napenanga usafi sana.
Uh-huh. Anyway, not the common ones, the uncommon ones.
Oh, weird.
Weird.
Kwa watu kama sisi hii side ingine, turn on ni nini?
Turn on?
What's a turn on?
Turn on tunye na kupandisha.
Mm.
Nakupandisha juu ukiona in a person.
Oh, inakunwise.
Nika mdema kiona mtu wako na muscles na napenda muscles sana.
Mm. Ana nini?
Mshanza kukagua.
Nasikia kujikuna.
Ni vibaya Bari.
Kujikuna ni vibaya. Dema anapenda?
Kama dema anapenda muscles.
Uh-huh.
Kama dema anapenda mustache. So like now these are no turn-ons.
Hii mustache yangu tena niambie siri ni super glue.
Wallahi niliwasho.
Nueni kitu kingine muipeke mchape tu ma super glue hapo. So hizo ni turn-ons kawaida.
Yeah, hizo ndo kawaida.
Turn-on ni kitu yenye mazi ukifanya jo na kwa
na bambika.
Na bambika mba.
Uh-huh.
Hey.
So we asked people on the internet, what's your weirdest turn on? Kitu weird and ina kuturn on in a person. That's left to tulipata, honestly. Hey,
vitu ni weird.
Sijika ni fetishes, amani.
Sijika mwingine na joke pia.
Well,
ina make sense.
Because there's a reply na ni joke.
Ina make sense, by the way. We. Tulionanga vitu zingine tukaweza kusample. Zingine zilikuanga turn-on, zingine zilikuanga crazy hata tukizisema hapo.
Above 30. Karibu tuweke limit ya 30.
Ara si 30, karibu ya 70. Labda kuna msia ko 70 na tuwatch by the way. You never know. Hello there, 70 years old. Tuko salama. Pengine nyinyi. Unaboganga kwa zile family gathering. Mtu mzee anakusalimia lakini unachaka tu jokes zake zote juu tu ni mzee. Na umekuwa mzee, umekuwa mnono. Nimekuwa mnono. Unajua experience hiyo? Ile msetu mzee wa family gathering.
Mimi na name experience ni the crazy uncle.
Oh, my crazy uncle anahonga kina gani ya?
Like, ule mwenye anakuja event kama usiku aluanga kwa Mama Africa.
Mama Africa ni nini yo?
Amekuwa kikunywa keg the entire night. Na cheki. Sabi, the time anakuja gathering anakatu. Laladai.
Sini mwana miss the experience. Unasikia nga ukua?
Eh, wa ukua.
No, na ongea mingi sa iyo.
Eh, mbaya. Adi anakuja anataka kutake over event.
Honu walewa. I will not talk. I'll just take a little of your time. Before nianze na sasa ameongea. I'll not talk so much.
Sasa ametoka kuongea 20 minutes. Alafu anasema sitakuja kuongea sana lakini
before nianze na sasa sha rap karibu wanao. Eh, hey. Lakini kama wewe ume experience hao, eh ni sawa. Pengine hata labda mimi ndo nitakuwa hiyo uncle.
Usijua.
Pengine labda mimi ndo huyo uncle maybe sai.
Labda tu crazy uncle anatuwatch sai. Hi.
Habari za leo zimekuwa aje? Zimeshika sana. Hebu subscribe.
Gonga ya like.
So tukaweza kuuliza story za Mauja Tanons. Eh. Yeah. Mimi kwanza nyeli baba ngato sana nilisema hii lazima nianze nayo hii.
Gani yo?
Lazima nianze nayo hii. Kuna dema la mbenga anapenda a guy who mwenye na okay when they having their own thing, their conjugal. When they having sex. Anambia kuna
conjugal imekulemea.
Conjugal ukiita labda conjugal juu inamaanisha nini huko? Mimi shaeka tu conjugal hapa. Unajiki.
Ilikuwa right ni.
Ilikuwa right. Ah, very nice. Sasa sikara nimekaa kucheka kwani najidharau. Anyway. Anasema anapenda guy who moans. Comes kumoan kupiga nduru. Kama ya mama. Nikashangaa na kwani. Akasema tu hiyo ndio ina turn on.
Ngoja.
Ina
a guy mwenye ana monica.
Mambo kama mambo ni weird, mambo ni weird.
Ebu walai.
Ndio sasa ina feel, wana feel ako ako attached to the nini. Mimi nikauliza tu morning okay sila usile monument zi ile kama dem nikasema okay wow. Now, so have you ever experienced that? Yeah, wako
walai. So kuna mnigana tusikia hapa sasa na anajua kwa kitana na kwange hivyo. Ako like yeah, my time has come.
My time, hebu nipatie
namba. Kweli your time has come
dembe. Lakini inaweza mimi hata sijui hapo nitasema nini tu. Furaga yetu mwana labda wengine labda ulia. Anaza kutuwa machozi vini mambo mikuwa sweet yu mta.
Okay. Lakini wa... That's crazy.
Kulia ni tricky. Very, 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 very tricky. Lakini hai. Wengine ulia ni vini. Unajua hii story uzisha na mwana mwenzako. Pengine jana usiku. Yeah. Jana usiku mimi nililia. Nika lia. Unaona? Lakini nisaa siwezi kamukushwa tiyo nililia nini. Na cheki.
Tasa matu ulifanya ile kitu.
Iyo kitu nukome buda mini lipika. Nilifanya nga kweli msai. Anaambia nukome hivi nukukua. Kumbe mwanaume ndo alilia. Una cheki vini ni weird.
Crazy. That's crazy.
Tano zingine zilikuwa gani piriti?
So nyingine nilipata ni this guy lipja kaniambia. Mimi I am mostly attracted. Okay. I'm attracted to a woman who is bushy.
Bushi.
Si bougie. Ama ni bougie.
Mine dhanu mengoa.
Bougie.
Ndani leo terms zako za Kiingereza zimepiga ukuta kidogo. Lakini nda kusema bougie.
Like bushy, like hairy.
Okay.
As in anapenda mdem hairy. Hairy in all places. Like.
Ndota mi nilipata hiyo.
Wale.
But said ya boy sasa.
Alisema.
Ya nasema anapenda forest mbae. Na si forest that planted.
Ama njua nitaka ku set the bush on fire.
Yasi forest planted. Atakele natural. Team natural kami situ. Chesiki online. Team natural kami situ. Andra kitu natural. Manuele ziugole hai hunter.
Misawe kama this girl kwa naniambia. Ya ki date babe anamambianga si shave. Do not shave babe. Please do not shave. Keep it like that for me. Ni yangu, weka hivo.
Wewe ni yake tu.
Usishtuke.
Ndechukua venye iko.
Mhm.
Na ina hiyo ina mbamba.
Hiyo
kila mahali.
Greatest turn on, eh. Some day niko actually like I like when I'm like ilifika place the chick was negotiating, eh. Negotiating.
Babe.
Like babe wanted to shave armpits.
Zimemea sana.
Ai, alimwambia wacha shave armpits. But uko chini alibaki tu bado forest. So the girl ilifika place kama aka accept a shave armpits, but uko chini kubaki tu hivyo msimisitu.
Ndio sasa apende kuni. Anyway. Eh. Na boy pia lamenga tu jojo kuongea sana.
Mm.
Yo suru tu ya bush. Ah, okay, ni dema. Le menga napenda nga bushi. Bush kila mahali. Kote kote. Iwe wapi, iwe wapi, iwe wapi. Adi kwa chest.
Kuna mademu kwa bushi.
Wewe. Nasema niga sasa.
Oh, yeah.
Ana kwa bushi paka kwa chest.
Oh.
Asa dema napenda. Kwa napenda nga zile manyole denguzi na kwangapo?
No.
Ai.
No. Mm. Nispende wa sebushi kwa chest.
Unapenda kipara paka na nyonyole juu. Kipara shai.
Nyole sawa. Mm. But chest, no.
No, lakini sasa huyu mwenye anapenda hiyo ntano nyingine crazy.
Yeah, but hiyo ntano yake.
Watch wanapenda by the way. Those who are watching and those who are listening. Maybe wanapenda na tujui. Hebu tuambieni. Maybe sisi tuko on the right on the wrong side. Maybe pia mimi napenda bushi.
Na usemi?
Na sisemi. Ama mimi napenda kipara shine na sisemi. Unaona sasa? Just engage with us hapo kwa comment section ni nini?
Mhm.
Tujue venye how you like your food served. Kuna wale wanapenda ikuwe mingi. Hey, wewe watu ni mahanta huku nje. Unasema wanapenda kushuka forest kwa wanyama. Natural habitat.
That's crazy. Lakini unajua si watu wa kitabu basi hata wako na shave. Ebu imagine times akina Mau Mau.
Mm-hmm.
Walikuwa na shave aje? Honestly.
Pekele likuwa?
I don't think so. Yule ilikuwa inafai kuja kwa kani.
Ah, na kwalikuwa na beast walikuwa na chuna na fujo. Sini Mau Mau fighters. Kwani ukitoa na mkono ni nini itakulemea uwezi kosa kupigania nchi. Mtu anapigania nchi ni mtu hatari sana.
Aha. Sasa kisaa cha Mau Mau fighters community ya wamama. Ana shave aje.
Naibu fikiria mtu akose kushave for like 10 years. Zitamia sana.
Gai, anaweza shuka nini dreadlocks.
Inafotangale kwa Guinness Book of Records mtu mwenye kuna the longest.
Wallahi, kwesi haikosi kuna.
Kama hiko mimi nitangangana niko hapo. Na armpit.
Break record kwanza.
Nywele zikuko chini man, zinatembea kuna Cinderella wa armpit. Cinderella. Cinderella Pro Max. Kuliko na mwingine sasa aliniambia ni ya boy. Araka sema kanchapiaje weird turn on.
Mhm.
Kanambia ni kawaida kama ukia vingi when somebody have sex. Usiona hiyo meme flani.
Aha, gani hiyo?
Mwanamume anzalemwa kubeba mtungi ya gas.
Aha.
Lakini saa sekete anaweza beba msana mwingine mpigi. Na cheki.
Mhm.
Msana mzito as in awezi balance me gas ni 13 kg na dem 100 kg. De anza baba during ni hiyo nguvu sijui yutoka wapi.
Dem ni 100 kg.
Example.
Oh.
Sijui nguvu yutoka wapi. Sasa kanambia.
Aha.
Sasa yake ni vice versa.
Ita yeye anapendaje?
Yeye anapenda kubebwa. Si na si kubebwa ufala. Unacheki. Anapenda kubebwa na kidosho.
Walai.
Nikamuuliza okay.
Kwa andaka kudate madem wanakaje basi.
Huh?
Jume, I don't think kuna a man neza inua.
Hai, piruti labda umebeba wengi.
Me,
don't think kuna a man neza inua.
Kumbe, behind the scenes, kwa ground.
Amen, folks, sema, me, I don't think kuna a man mwenye siwezi inua. Uyo, nikasema tu, kama nuitanoni yako ni sawa. Anapena kubebo, uyo imagine kubebo.
So, like, okay, so aki date mdem.
Uh-huh.
His first characteristic akiangalia mdem, can you carry me? Unaweza nibeba?
Anaangalia kama yeye si wa gym, Eh, hii mwili awezani nayo.
Yeye ni skinny.
Maybe he's light, si kuangalia hadi nini yake. Maybe he's light. Juu. Crazy. anaangalia kama yeye ni wa gym, yeye si wa gym. Na anasema kuna watu nyu beba imagine.
Sasa kama yeye ni mdem wa gym na umekuwa kutafuta a man.
Mm.
Kuja tukulink.
Kuja tukulink.
A man mwenye utainua.
utainua inua usikia ufiti. Anasama akinulio nilua nasikianga fiti mbaya. Nasikianga yeah. Now that is it. Baby boy treatment.
Oh. Yenda baby boy treatment.
Najwa mko wengu kwanje muna inuliwa. Yenda baby boy treatment imagine. Kuinuliwa tu.
Ini crazy.
I piruti ni kushomi inua kata.
Inua. Na crazy muscles imejanga.
Siku moja nono kia umaza kuunga unga hapa.
Ujue.
You have children to raise.
At least we are just ours.
So we are turning the wanga crazy.
I know.
But the guys, what do you think of that? Maybe you see weird, maybe venye tunasema. Maybe pia unasema anga. Mina penda kuinuliwa. Unaona? Mina penda tu kubebwa juu juu. Maybe you need test yako. Unaona? Yeye na ile ni stua. Kubebwa. Hebu tuambie the next ilikuwa gani?
So the next one. Ni this chilea na mjana niambia. Ati mimi, I am aroused when I see a guy peeing.
Ati nini? Say what?
Anakuwa aroused when she sees a guy peeing. If you do not know what peeing is, peeing ni kukojoa. So like if she sees a guy peeing, she gets aroused.
Endless out here.
I've prepared like, I remember like the entire process from him getting his thingy out, happy, I love to him shaking it, I'm fascinated, I'm turn on. Because the tea, because that part, I love when I explain, especially that part when he shakes it off, heaven. Heaven.
Unajua?
Heaven on earth.
Mademu wengi vila unasemanga. Iyo kitu wagepatu watu amwili ya mwanaume for one day. Kitu wagefanya tu ni kushake yo kitu the whole day. Usikia tu venye, okay. Check. Nasikia for the whole day wagefanya hivo.
Not me.
Lakini iyo...
Mingenda ku experiment.
Ku-experiment nini?
Nisikeble ya mnasikianga.
Ku-experiment nini? Oh, the end product.
Nisikeble ya mnasikianga.
Wanasemanga, ati anu kwa mbebe dhewe. Wanasemanga, first round na kwa kila kitu. Tuzo zingine ni kerere. Kwa those who have indulged in those things. Viambi wangu hivu. First round. Nikere. Izo zingine ni kerere. Ni kujenga, ni kutuharibu jina. Useme ati, ule kijana siju nini. Ya lisema lisa shuguli yake. First round kitambo.
Wala, sani ingine ni kuharibu jina. Kukawia ni kerere.
Kukawia ni kerere. So, turudu kuyo dem. Mwanaume akikojoa. Acha niseme jina smart. Mwanaume akipi. Akipi, umesema ni kupi.
Akipi.
Yo sasa yuno yona aje.
Mwela sijai fikiria kama atanon. But I'm pretty sure siye peke yake ako hapo. Ni mbogi.
Sasa inamaanisha mwanaume kuja kwake.
Bala kumbaya bombe.
An example tu.
Okay, Go on.
Mwanaume kuja kwake, wewe kuja tu kama umekazwa. Usikuja na bombe, usikuja na chakula, usikuja na mistari, kuja kama umekazwa.
Wewe kuja tu kama umekazwa.
Kunywa maji, enda kwake.
Mbona nakumbuka that movie we were watching? It's a movie tulikuwa tunawatch. Alafu as in this guy is a person who gets paid to pee on people for money.
Oh yeah.
Anita horrible bosses. So kumata there are people who actually find this as a turn on. Nipo kukuna mtu mwenye aku hire kukujolea. Like guy unamfind online. Anakuja kwako. He lays a mat. Wherever you lay there and you get paid on. Alafu you pay him.
Nimekumbuka.
Yoni kazi unataka. Chiki lo bebra.
Unambona unapewa watu job opportunities wewe? Mbona unapatia watu job opportunities? Kukojelewa, ku get peed on.
Okay. Wewe uone unakuona pee on people.
Oh, okay.
Sio labda kwa mekazwa.
Wewe tu na
unakunywa maji, kaza unakunywa maji unashikilia tu hivi bladder.
Hii makojo ya leo itabidi ongeze pesa kidogo na sio umekazwa. Inabidi ongeze pesa kidogo. After hapo unapata do yako.
Alafu unapata pesa yako.
Eh, kuna watu
That was so crazy.
Mbona unafikiria kama mimi wewe mwenye unasikiza na mwenye unawatch? Mbona unafikiria kama
mimi? Mbona unafikiria nini?
Biashara ifanywe wangu hivyo. So we're back to my story. Inafa ukina kwa hiyo demo unafa umekazwa. Oh, wewe kazi yako tu ni kukazwa tu. Mhm. Kufika hivi na mangato de can I use the washrooms?
Oh my god. Let's go together. Yes, baby.
Unaenda sasa yeye anataka tu kuona.
Akapo tu akiimagine akiangalia ni kama
kumbe wanaume tumeumbwa vizuri. Kumbe kuna mtu anaweza kaa chini atuangalie tukitoa uchafu kwa mwili.
Na abambike.
Hey.
Mungu aligonga ndipo.
Mimi kuna saa mwingine mwenye alinibamba sana sasa.
Aha.
Hey, unaye sijui kama tuko on the same path na yeye. Unaona? Alisema, "Hey, mimi baada ya 5 nisitaongea mingi ati nini. Mimi 5 yangu tu ni vienyeji."
Wala.
Kienyeji. Alisema anga kienyeji ni 5 ile 5. Yeah, taki mambo mingi. Yeye anataka demo amekuja kijani. Anajua shughuli ni kienyeji, ana mambo mingi. Ameingia ndani shughuli inaanza vizuri.
Aha.
Na nikushia wanaume wengi sana. Maybe
like so with that you know mwenye anapenda.
Kienyeji anapenda kienyeji.
Kienyeji. Kienyeji Pro Max. Ah.
Wale bwana kwani leo umeweka wapi nini? Unaona? An example. Wewe bwana sijui nini. Eh, alisema kienyeji wana satisfy fully. To the core.
Walai.
Alisema kienyeji anachapa kazi ni kama ndio kazi yenyewe. Hiyo ndio kazi yenyewe pekee iko kwa nini dunia? Kienyeji unaingia hivi kwanza, lakini mavienyeji ufanyishwa vibaya yake.
Aje.
Unatuanga demo ati saa 6 usiku.
Okay. Nimeona hizo vitu.
Unaweza kadi mbingata mwanze kwa bug. Mazungu juku kwetu manze jo usiku na kwanga. E kwangi fiti mtembea wawili. Ningizo kwa bagi yako hapo safi. Tuiongelee story ya vienyeji kienyeji. Unaweza jojo mwanaume ni kienyeji. Maybe mwanaume wote kwenye vienyeji na tujui. Maybe labda mimi ni kuna mshana mahali anasema Barioska na kwa kienyeji Pro Max. Naona sasa how do you unaweza telaje mseni kienyeji.
Kolai.
Yeah. How can you tell mtu ni kienyeji?
Tunafaa kutengeneza take a quiz.
Ama tu ni aniangalie they just look at me na watajua tu ni kienyeji anakaa aje. Ai. Unaona mademo zajuaje mseni kienyeji?
Mimi sijui but soleza tu kwa mtandao.
Tutupie watu swali tuulize.
Aha.
To the beautiful ladies. Utajuaje mseni kienyeji?
How do you rate your men?
Sana. Mm. Maybe mtu mwenye anafanya shughuli sana ndio kienyeji.
Chances are high.
Unacheki?
Mhm.
Eh, crazy.
Crazy. Sasa yakiona kienyeji bas jackpot.
Ai, yale kwa naona hivyo imagine.
Jackpot. This is yaliko the one for me. Mimi sitaki mwingine. You might call me blind but guess what?
Mm-hmm.
This is what I want.
Nakwambia huyu anakadwa ananga pale town na time watu wenyewe mtaka ucha sai. Akiwa
okay, yeye anataka housewife material.
Unajua hataki mambo mingi. Hataki mtu wa before sijui nini si twende.
Mtu wa Instagram.
Before nini si twende kwanza tupitie mahali. Nipeleke mall kwanza tufanye shopping. Aya, ushafanya shopping. Nipeleke nasikia nje, nipeleke sijui hiyo hoteli kubwa kubwa. Yeye anasema kienyeji anakujanga. Ataanza kuja na mandazi yake mbili kwa bag. Na kakahawa kathamos.
Okay.
Na jake. Maybe zinafanyika hivyo na tujui. No, amerahisisha kazi. Before mwanze mambo yenu anafungua thamos anaweka pale kwa glass hapo na mandazi yake mbili anachapa anasema haya. Tuingie shughuli. Sasa alisema anga that is his biggest sana. Na nikoshwa wanaume wengi sana vienyeji. Vienyeji oye!
Oh. Plus says the thing najua kienyeji anakuanga like a very good housewife no kupika kutengeneza nyumba hizo vitu zote she will accomplish lakini pia mademo rembo be very good at it so
kumbe mjeka kama mademo rembo ndani mjeka kama okay the next nini liko gani sasa
so the next one ni this chick alinitext akaniambia you know in the current generation we're living in Everyone is like hypersexual. Kila mtu ako like
pull up selector. Hyper what?
Hypersexual.
Say
like,
what?
Everyone is just sexual excessively. Like,
leo darasani tumesoma hypersexual. Hypersexual nasikia nini hiyo?
As in like sasa mndandegea kaje like people are
sex
having
number one.
People are having sex sana.
Oh, I get.
Okay, I'm sorry. People, some people in relationships, mm-hmm. in a day wanaweza kama wako pamoja in a day kwa nyumba wanaweza rounds kama asubuhi, lunchtime, jioni.
Prescription ya daktari.
Hivyo.
1 times 3. Si mbona unafaa kukua ama endelea lakini?
But sasa yeye. Yes, anataka like just once maybe in 2 days.
Mhm.
Like she does not really like having sex
once
that
in
2
days
is
like normal.
Once in 2 days is normal.
Once in 2 days is only tatu kwa wiki. Pengine
but I'm checking now these are people who are living together.
Uh-huh.
Kama nimesema mkikaa pamoja nyiwa will if you're dating, what are the odds that mta have sex mara moja ni more?
Ni kushoka mimi siku nyataika eh.
Basa ucheki wewe mmekaa na dem. Leo mlikulana maybe the usiku akikuja, hamjakulana Monday, hamjakulana Tuesday. When is it that mtakulana usiku?
Alafu
anaambia pia yo Wednesday inaweza kosa ku happen. Na unacheki like okay, na unacheki as in she still young. Sana uza like is this okay? Yeah, kwa turned on to men who do not who are not like demanding sex from her.
Jo
amekuwa in other relationships where women have sex asubuhi and then this guy is asking for sex then and then this girl is like no, so we already had sex, like why are we having sex again? So she have sex alafu pia the next day maybe this guy will be like so let's have sex basi jana we didn't basi leo si we can, this chick is still no. I don't feel like having
so
sex
sana kwa tando na mtu mwenye apendi.
So like she was saying Yeah, like now, the person she's with right now, yule msa wanaweza have sex, like, wanaka pamoja, yeah? But sa wanaweza have sex Monday, maybe the next time wana have sex, they like Friday.
Napata.
So she stand on to men who do not demand sex from her, Ivo sana.
That makes sense, by the way, but, maybe.
Junjo in our current generation, hakuna tunye wanaishi Ivo. Like if
wanaume tu number 1 kwa akili yao.
Like biashara. Asubuhi huwa akiamka ashaanza.
Sigeki hivi kidogo.
Mhm.
Nataka tu kuangalia kama nini yangu imefunction. Imeganda usiku nzima. So unasema mimi nashukuru like. Uko sure maybe unajua madam pia mnakuanga wajanja.
Aje.
What if?
No.
What if?
Nataka kusema I think na joke sawa.
What if?
Mhm.
Huyo dem like tuseme sex yangu ni mbaya na huzi niambia wewe manzejo wewe kwani up your game. Unaona sasa I don't like guys who ask me for sex, kumbe sex yangu ni mbaya hapo njoo ndo ex. Na kumbe kwa mwanaume mwingine anasema mimi like guys who ask for nini, you see. Maybe hapo anakuchuja game yako,
lakini so what's the point of being with a man who is playing his bad game? Sina inafaa kuwa like the number one goal unless ako na pesa.
Anaweza vumilia hapo.
But sasa kama mtu ako his hana ile financial wealth ile mob na his point bed unafanya nini hapo?
Makes sense.
You exit.
Unaweza kwa the comment pia mimi bedeni za kwa tanduni na mimi sipendangi hizo. Mbona unacheka period?
Sijui. Ni kwa sketch kucheka.
Mimi sipendangi hizo mambo mingi. Maybe to go on the same cover. Uyo dema sama naitwa nani? Naweza sikizana tu.
It's anonymous, sorry.
Okay. Lakini, yo story mneona aje pale maboys. Maybe you ought to say dia pale kwa comment section.
But is it okay?
And to the ladies pia, unaweza uliza swali.
So like to the ladies, is that okay? Wanna prefer like being in relationships like that? Mna have sex Monday. Next time mna have sex ni Friday.
Ada chana na Monday, Friday. Monday 1 month. Napotea 2 months. Sita block. Anyway. Sijui nitasemaje. Kwa hiyo sijui. Watu tutusaidie pale engagement. Let's engage na watu. Tujue anasemaje hapo. Would you? Unaweza kubali kama like abo. Unaweza kubali kukaa.
Oh yeah, by the way.
Unaweza kubali kukaa kwa kitu yenye unapatiwa dawa once a month. Twice a month, tunasema twice a month. Can you?
Will you?
Hey. Unasema kule itakuwa ngumu juu wewe. Unjua uwezi jua. Unzambiwa mimi spendanga lakini siku nyingine ningia hapo unashanga, "Hey, deep diving. Deep sea diving." Unaona?
I don't think Nevo. Because the girl alikuanga totally fine. Okay, ay. Matezi jua.
Hawezi jua, si ndio? Nairobi sasa hii. Hawezi sema unajua. Hawezi sema unajua kila kitu. Hey. Turn on zile normal. I think tumemaliza nazo maswali hizo ma question tags, ndio? Turn ons. Hey, mita nani yangu kishine za 80 nini? Lakini wana moto tu nikojua turn on ni kukula chakula.
So before ukule ni nini imefanya ukule? Yule kwenye nataka kujua.
Hiyo kitu imefanya tukule. Ni njaa.
Ama ni uhai.
Ni njaa.
Bora anapumua.
Nilisikia njaa.
Anapumua, nice. Turn on.
Lakini wanaume za kwa hivyo. That's why unasiki vienyeji. By the way, vienyeji, it's your time to shine. I think it's your time to shine, sai. Vienyeji simekua vizuri tena sana, sai. Watu wana focus on vienyeji. Pia men sima vienyeji Pro Max tuko. It's our time to shine. Wale ma light skin boys siju kulienda aje siku hizi. Si ati ni
machu. Watu la WhatsApp.
Watu la WhatsApp group. So we close this.
Yeah, we wrap it up.
Thank you so much for listening. Thank you so much for watching.
As always.
Yeah, what will you tell them?
If you have other weird turn-ons, we'd love to hear them.
Pengine zetu si weird, maybe some.
By the way, kwamba nasikia Bush akoleke. Bush, no mnasema weird.
Mnastuka Bush nyinyi, hamjui.
Aje sasa.
Hamjui kuna nini? Aje nisiseme kitu weird paka.
Microphone crack.
Ianze kuongea na mimi. By the way, nashukuru kuna ni more weird ama ni most weird ama ni weirdest. Wewe jua tu ni ile high the ile weird kabisa.
Hyper weird.
Acha niseme hype, acha niseme weird kabisa. Ile weird kabisa yenye. Maybe kwa comment section pale, maybe hizi zetu ndogondogo ni nini?
Talk to us. Feel free. Usiogope.
Na hizi ma question tag tokonezeka on Instagram. Mnakuta kama link hapo za ku mali unataka kujua what we'll be talking about. Usiachwe nyuma.
Yeah, sure.
Hebi kuna topic unapenda hivi na pia unataka tuongelele.
And we are here.
Tuambie pale kwa comment section. Mdomo zetu ni mingi, hazichoki. Zinaongea kuongea.
Mate ni mingi
sana. Hey. Hey. Nasikia msata sema mate ni mingi, sunigawie. Kuna msata sema hivyo mahali si mimi lakini. Si mimi nimesema hivyo. Nimesema on behalf of
him.
Behalf of almost 2000 men maybe. You see. So thank you so much for tuning in. Till we meet next time. Special thanks to the people who have been able to kweka hii kitu hapa manzi.
Yeah.
Kama si hao tukio kwa tunaongea hivi sana. Msikie venye audio ni sweet. Audio ni tamu.
Bila mnasikia sauti zetu tu.
Labda sauti yangu in real life kwangu hivi. Labda ni kitu kingine na guara. Ina guara kuguara. So nipende guare. Anyway.
Guy.
Anyway, thank you so much for tuning in. The ini e setup yote ni Uptop Media. You can see this is a space yenye wametupea. You can contact them or kupati a nice space of shooting. They come with equipments, they come with the personnel, everything. Mneza wa DM ama mneza wa contact. And everything will be set to go. Pia sisi kama wanataka we do your product, we do your product endorsement. Mneza tupigia, tuteka ma number hapo. Ma energy drinks, anything. Maybe space, mta kutupati another space. Uptop Media, they're very portable.
Sure.
Mneza kampaka, tseme, hey, we kuna hoteli pale, mta kutuwa kwa hoteli. Unapiga simu. Unaambia kujeni hivi tutakuja na timu yote tunashoot hapo vizuri.
Anywhere and everywhere.
Yeah, anywhere and everywhere.
Mhm.
Si ikiwemo kwa lakini atuende kwa bibi za watu. Thank you so much for watching. Till we meet next time. It's your boy. Atalonza meets your boy. Nikijana wenyu barobaro bari Oscar.
And your pretty babe Purity Karanja.
Thank you so much.
Bye.